Me va y felicita. Je te amé jusqu'à mi mort.
Logo on the
Nikuona puna pato mawenge Kinigusa na kuwa kabwege Mkali umenikata kiwembe Ahua Wengine kwa nani niende Sisi tosha nilisha usembe So ni amini baby Acha wano dharau Eti siku nta kusahau Nia yao niteme Eti siku pende We wangu wangala Umewapiga bao Najisi sugar baby Shida zako nizi baby You are numero uno
I'll never let you down, even when you're not around I'll always keep it grounded, baby Sweet melanin, my chocolate tea Adrenaline, ever genuine Right for me, they are irrelevant I'm waterproof, I'm like I'll be young So get caribou, baby Oh, and I mean, come on, man Need the energy
Nia yao niteme Eti sikupende We wangu wangala Umewapiga bao Najisi sugar baby Shida zako nizi baby You are numero uno Kwa tayari shakupenda mami Mami, mami, mami
Unani malizaga vyako vitu flani Unani tosha wengine wakazi gani Itamini ni kuzidishie tamani Tamani